me a good touch.
Once upon a time, before I was not natural, my friend from one meadow was saving sunny in the dark. My mama said nothing to me, she the one took me to the light. Hello mama, hello mama, hello mama. Hello ma, hello ma, hello ma. You are the only one, give me strength beyond the sun and moonlight. You are the only muse, testing me high beyond the moonlight. You are the only one, only one, only one. Hello ma, hello ma, hello ma. You are the only one, give me strength beyond the sun and moonlight. You are the only muse, testing me high beyond the moonlight. You are the only one, only one.
Ulijitolea kwangu niwe safe dele, niwe mshindi maisha bila ya kushindwa na mimi leo na. Ulifanya maisha yangu yawe happy dele. Ulijitolea kwangu niwe safe dele, niwe mshindi maisha bila ya kushindwa na mimi leo na. Tena pale lipo kachata maulitia na nguvu niwe super, niwe superwoman. Kwa uwezo wake Mungu niliashina yote kawa chamige. Na pale nilipotoka chozi ulinibembeleza niwe happy girl mama. Na kupenda ma, penda ma, penda ma. Na pale nilipokosea ulinirekebisha kama mwanadamu, kama mwanadamu. Kwa uwezo wake Mungu nilibadilika kwa sikufahamu. Na pale nilipoumizwa na weulumia upendo gan mama. Na kupenda ma, penda ma, penda ma. Hello ma, hello ma, hello ma. You are the only one, give me strength beyond the sun and moonlight. You are the only muse, testing me high beyond the moonlight. You are the only one.